Mr. Eva Wafpa presenting. Twende tumefika, twende.
Tumefika, tumefika, sisi sote tudensi danso. Tumefika, tumefika, eh, wakubwa wadogo wa densi danso. Tumefika, tumefika, sisi sote tucheze danso. Tumefika, tumefika, eh, wakubwa wadogo wa cheze danso.
Let's go to the dance hall room, to the dance hall thing. Funny with the dance hall king. Dem a people talk talk, dem a people say dem a no take me down. I'm at a dem hard, kabisa 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 with a new mega raga. Rude links, I'm in this nobody. Let go, let go. Step on floor, number moja kwenye game nimefika. To fry get to titingishe. Katika 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 raga dance hall representing. Na 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 na, why right now, right now. Wechi veji don't want back on the lamu. Mziki muziki na watu wasonga mu. Vlamu wansi, maisha mafupi. You gotta shake your body right now, cause you never know when to die. Hapa hapa, hapo hapo, kule kule tulima na wani. Mziki mziki, nonge nkola bia fire. Let go.
Tumefika, tumefika, sisi sote tu densi danso. Tumefika, tumefika, eh, wakubwa wadogo wa densi danso. Tumefika, tumefika, sisi sote tucheze danso. Tumefika, tumefika, eh, wakubwa wadogo wa cheze danso.
Haki tuko fresh, niko fresh, steady ever ready in the city system. I fear nobody. Dema komi, dema semi sound so quick. Dema semi copycat. Me no copycat, I got me on data. Ata iwe kesho ziki nitaleta. I feel so nice when me people dance to me. Turn wana nipa nguvu tu kuendelea. Kweli tumefika, tunakata, tunaruka, tunawika, tunacheka, tukibanduka. Was a real man say, me ule taranga some them. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop.
Gap, gap, got me in my dream like a big green grass. Me jiggy so freaky chichi. Gosh, she said she knew me. She saw me on the first clip like a supernova. My face so over. Hapo 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 nikatoka kwenye down to. Sasa niko danso.
Tumefika, tumefika, sisi sote tu densi danso. Tumefika, tumefika, eh, wakubwa wadogo wa densi danso.
Tumefika, tumefika,
sisi sote tu cheze danso.
Tumefika, tumefika, eh,
wakubwa wadogo wa cheze danso.
Rhythm Records
Family, the producer.
So voice for the man top of me.
Simple, yeah.
Deny, we know we let the money. Busy na rhythm we a walk all day. Wakisema wasema muge muke tulamo. Kustiti guli ya tipe kwa ambayo. Chijira kuli ni kuloma kwa daula. Inawe dansa dansa party maza. Tegeye za chifocho wa chika kutulako. Hapa tunagonga pale tunakata. Mele tunaenda nyuma haturudi. Some of them adi dance to the raga. Some of them adi skeleu. Skeleu, skeleu, skeleu. Skeleu, skeleu, skeleu. Skeleu, skeleu, skeleu. La 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 la.
Tumefika, tumefika, sisi sote tu densi danso.
Tumefika, tumefika, eh,
wakubwa wadogo wa densi danso.
Tumefika, tumefika,
sisi sote tu cheze danso.
Tumefika, tumefika, eh,
wakubwa wadogo wa cheze danso. Sisi sote tu densi danso. Sisi sote tucheze danso.